kera bila sale sale tan soleza sunna soleza faraba
obura mu ense muno kombo tumuli mukawuko nawe korerera mira ubese cho jimamu ii jamira yasiti swaba twa
Cigarizar.